trap. Shabby boy and the music quality. Mufarizi. Nipepenzi mubashara. Waliona wivu waji nyongeto. So sugar so karanga. Penzi la kota muni no kesho. Tukeshe ne mpaka alfajiru. Kisheka usuka ni chocha ya mapenzi. Keti na mimi my baby. Nikucheze ngoma za kiasili. Hadithi hadithi kole.